Kwaze kwaze shufa ufezwe, kwaze kwaze nza usitathela bazali. Kwaze kwaba usizi nokushuwana kwabazali. Kwaze kwaze nza usibangela inkinga. Ye kwaze kwaze shufa ufezwe, kwaze kwaze nza usitathela bazali. Ye kwaze kwaba usizi nokushuwana kwabazali. Kwaze kwaze nza usibangela inkinga. Kwaze kwa uzungu ukhulisa umndeni.